know. Oh.
Robby vibe.
Nataka nikueleze kitu na deserve kero. Na yako sama confidence usinune kama kero. Yeah. Na umepoya ni kinyama, cheka usoni. Najua we moga sana, usini nunie. Chapu chapu seto, chapungu zaka mwendo. Yani bojo bojo, onya kidogo cheko, yeah. Va 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 va. Jawana wasimu zako ni nyongo moja ma. Ogopa limwengu watasigi na kukuchota. Wacha nilinge mia nkusifie. Wacha ninyonge kwako nijifie.
Park.